Tanganya Music Promotions.
Take over.
Aro era shani bani. Ikatia poa.
Kinache.
HDM poya ni kwa. Uyonga telefona beauty yako piamu. Leo kalimo limo peta longa piamu. Waza kutenga beno yo musie piamu. Tafuna kuku chuchula peo kalimo sikana. Baby piamu. Akuyu singo yo musie piamu. Kachaleka kuono mbushe wako piamu. Tafuna kuku kote sani peta umusie baby kelo muhusi no way.
No way. Kama no way.
No way. Muhusi no way. Afuna kuku chuchula peo kalimo sikana. Kama no way.
No way.
Baby kelo muhusi no way.
Aleku posele nshitoyo mwushe mwule kiawe. Kare kupenda aleku mwana chave chave. Yongere otara kukotesho yomami. Ashita kukuteka nisala no mani. Alayari munga na ya nukubwela tesha. Tefintu wali no kupuisha na kupuisha. Pishamu fintu wale lotara kukusha. Galero nishi wale koyo wale kuchusha. Rana unakakwesha rongoreke bambi wakutoreko. Yonafusha tushimipise no tushoreko. Ibanga watanu na mlanduna nkwe mwebeko. Ipeta wa musha musho selaka mwineko.
Oyonga teleko una beauty yako piamu. Leo kalimo limo peta longa piamu. Waza kutenga beno yomusie piamu. Tafuna kuku chuchula peo kalimo sikana. Baby piamu. Akuyu singo yomusie piamu. Kachaleka kuono mbushe wako piamu. Nafuna kuku kote sani peta umusie baby kelo muhusi no way.
No way.
Kama no way.
No way.
Muhusi no way. Afuna kuku chuchula peo kalimo sikana. Kama no way.
No way.
Baby kelo muhusi.
Alola mami peta wa musha. Tale kusunga la kale kusunga ngomusha. Love harmony fishi finger musungusha. Tapaba bantu fionse fiona sova no kulungusha. Bondi diose we kale kusunga ngama teko. Tepe usha ponangu ya muna nifio kushako. Ushefo ya banishi konse konse love seko. Mwe maba komu love ine polizi nifoseko. Ya nangula tapaso swa chachilamo. Wakapitamo kamwa umo ifia chilamo. Uchuri lemo babunga wako kapilemo. Ukabi lemo mami peta longa wali piamo.
Mwema taleko una tuti yako piamo. Leo kalimo limo peta longa piamu. Baza kutenga beno yomusie piamu. Tafuna kuku chuchula peo kalimo sikana. Baby piamu. Akuyu singo yomusie piamu. Kachaleka kuono mbushe wako piamu. Tafuna kuku kote sani peta umusie baby kelo muhusi no way.
No way.
Kama no way.
No way.
Muhusi no way. Tafuna kuku chuchula peo kalimo sikana.
Remember when we used to be together cons. Enzo kupasila pe wenzo funa fonsi. Si wenzo lacking apo baby karikonsi. Enzo kufuna chepa fupinda wizonsi.
Enzeli wako baby kelo no share. Kulibose si wenzo mchita kompea. Hapa machita kukusia no care. Tama kulisa yo suma nkala okuia muhusa ti. No way.
No way.
Kama no way.
No way.
Muhusi no way. Afuna kuku chuchula pe ukali musikala. Kama no way.
No way.
King Nash on the beat, so you know.
Kalandanya Music Promotions.
Take